Bungoma kanyoni nakumbuka Mary Kamurembo tunania kule Mombasa Bungoma kanyoni nakumbuka Mary Kamurembo tunania kule Mombasa Kwa inanzi ya kisingo na uchangamwe Kisitenji na bonyanga inabulati Kwa inanzi ya kisingo na uchangamwe Kisitenji na bonyanga inabulati
Ni aga Johnny, Paula Yama, Rainsida.
Shaba songe tu Ulunet
Dindawe, dindawe Na wakuma kuya fuwe Kana, sukiya
Si masiku siyemi Jane kalawe Abisi siwa kumude unakata Masu almuchina Eri ya siyafu kuya Ibara daima Ailo wikedeka Nesi masiku siyemi
Elias, I'm a pastor. I'm a baller. I'm a soldier.